Vinkana nezi swanza zinyi.
Come around, come around. Manya tindi bulunji wa come around. When you miss me, come around. Come around. Kwatao, kwatao, nandi waka waka wo. Boy. And you know that I love you, ni mkwano go. Teka on, teka lila, ni mwanza weyo. Baby. Ubelesi teka sweza chivugacho.
Simu ya kuwe chiko machini Maturi mukabida Kwe namba moja Ila mukwano tuwe pamoja Omaniza kukamba nila
Pichikuli pichikuli nila
Nibulu kuwa nila mkwano kwa
Mkwano kwa
Ngutere sensi kulida urumu ya
Nila mkwano kwa
Nibulu kuwa nila mkwano kwa
Mkwano kwa
Ngutere sensi kulida
Remember where you got it from. www.djerico.com.